Ovulia umbale seke fusine vitizi Tisa manya tulikupe siye Jageza kumwe diza
Maibwe mbakoluli di everyday Awalanga kote nipate Kamukiza kumwe kweka
Ni mungambabu Nza wayo last chance Sigeba last chance Don't waste all my time Wachota wankana Ndi wasi nifuka kugabile last chance Ujilo kwechu sensi Antiguwe kuna Uluwe chusengela Aitu nkambele mwababa simba yo kuchitingiwa Wata watala mjuga nyo Wachi mchitinga Ngambe kambele mwababa simba yo kujobewa Wachi mchumanila Wachi mchiningana
Mutima kufuwa onawe itika Masimara chiti watavula Chungiza okuwebiza
Uvulia umbale seke fusine vitizi Tisa manya tulikupe siye Jageza kumwebiza
Maibwe mbakoluli di everyday Awalava kote nipate Kamukiza kumwe kweka
Ni mungambabu, nzawa yo last chance Sigeba last chance, don't waste all my time Wachota wankana Ndi wasi nifuka kugabile last chance Ujilo kwechu sensi, antiguwe kuna Uluwe chusengela Aitu nkambele mwababa simba yo kuchitingiwa Wata watala mjuga nyo, wachi mchitinga Ngambe kambele mwababa simba yo kujogewa Wachi mchumanila, wachi mchiningana